Numeri 24 verse 1. UBenyamini esebonile ukuthi kwakukuhle uJehova ukubusisa u-Israyeli, akayanga njengakuqala ukulindela imilingo, kepha wabhekisa ubuso bakhe ngasehlane. Verse 2. UBenyamini waphakamisa amehlo akhe wabona u-Israyeli ehlezi ngokwezizwe zakhe, umoya kaJehova wehlela phezu kwakhe. Verse 3. Wayesethatha isisho sakhe wathi, uBenyamini indodana kaBeyori uthi, umuntu omehlo akhe avule uthi. Verse 4. Ozilwe amazwi kaNkulunkulu obonile umbono kaSomandla uthi, ewela phansi kuvulwe amehlo akhe. Verse 5. Mahle kangaka amatende akho, Jakobe, namatabanakele akho, Israyeli. Verse 6. Elulekile njengezigodi, njengamasimu ngasemfuleni, njengemihlaba ayitshalile uJehova, njengemsedari ngaseceleni kwamanzi. Verse 7. Amanzi awugobhoza aphume ezimbizeni zakhe, imbewu yakhe ibe semanzini amaningi, inkosi yakhe ibe nkulu kuno-Agagi, umbuso wakhe uphakame. Verse 8. UNkulunkulu wamkhipha eGibhithe, unjengezimpondo zenyathi kubo, uyakuqeda izizwe izitha zakhe, aphule amathambo azo, azigwaze ngemcibisholo yakhe. Verse 9. Wabuthalalala, walala phansi, njengengonyama, nanjengonyamakazi, kubani oyakumvusa na? Mababusiswe bonke ababusisayo, baqaliswe bonke abaqalekisayo. Verse 10. Ulaka lukaBalaki lwamvutha uBileyamu, washaya izandla zakhe. UBalaki wathi uBileyamu, ngakubiza ukuba uqalekise izitha zami, bheka, ubabusise nokubabusisa kathathu. Verse 11. Ngalokho baleka uye endaweni yakho, bengithi ngiyakunika udumo olukhulu, kepha bheka uJehova ugodlile udumo kuwe. Verse 12. UBenyamini wathi kuBalaki, angikhulumanga yini kuzo izithunywa zakho owazithuma kimi ukuthi, verse 13, noma uBalaki ebeyangunika indlu yakhe igcwele isiliva negolide, anginalidlula izwi kaJehova ngenhliziyo yami ukwenza okuhle noma okubi akukhulumayo uJehova, lokhu ngiyakukhuluma na? Verse 14. Bheka manje, ngibuyela kubantu bakithi, woza ngikumemezelele ukuthi laba bantu bayakwenzani kubantu bakini ngezinsuku ezizayo. Verse 15. Wayesethatha isisho sakhe wathi, uBenyamini indodana kaBeyori uthi, umuntu oso lakhe livuliwe uthi. Verse 16. Ozilwe amazwi kaNkulunkulu owazi ukwazi kophezu konke, obonile umbono kaSomandla ewela phansi kuvulwe amehlo akhe uthi. Verse 17. Ngiyakumbona kepha kungengamanje, ngiyakumbheka kodwa kungengeseduze, kuyakuvela inkanyezi kuJakobe, nentonga yobukhosi yakuvuka kwa-Israyeli, ishaya uMowabe emaceleni, ichitha wonke amadodana kaShethi. Verse 18.
U-Edomu uyakuba yifa, uSeyiri uyakuba yifa naye, owayengowezitha zakhe, u-Israyeli esenza okubuqhawe.
Verse 19. Uyakuvela kuJakobe achithe insali emzini. Verse 20. Wayesembuka u-Amaleki wathatha isisho sakhe wathi, u-Amaleki wayengesokuqala sezizwe, kepha ukugcina kwakhe kungukubhubha. Verse 21. Wayesewabuka amaMakheni wathatha isisho sakhe wathi, inamandla indawo yakho yokuhlala, isidleke sakho simisiwe edwaleni. Verse 22. Nokho uKhayini uyakuchithwa uze uthunjwe ku-Ashuri. Verse 23. Wathatha isisho sakhe wathi, maye, ngubani uyakuphila lapho uNkulunkulu ekwenza lokhu na? Verse 24. Imikhumbi yakuvela ogwini lwaseKitimi, imhluphe u-Ashuri, imhluphe u-Ebere, naye aye ekubhujisweni. Verse 25. UBenyamini wayesesuka wahamba, wabuyela endaweni yakhe, uBalaki wahamba ngeyakhe indlela.